So hi guys, the devil almost interrupted this recording, literally. Lakini mimi ni nani? Mtoto wa pastor. Anyway, so yeah, what's up guys? Welcome to the She Hardly Podcast, Season 2, Episode 19. Hey man, this Season 2 iko karibu kuisha. Yeah, damn. It's been a journey, man. Wow. Anyway, so, tukianza... Yeah, welcome to the Shared Real Podcast. Kwa IG tuko Twitter at Shared Real Podcast. Yeah, bishtako akikuliza unaweza tusikiza wapi, ukimwambia kuna mamuri wako fulani kuanga na podcast, unaambia unaweza tusikiza Anchor. But Anchor ina kuanga mostly for podcasters sana sana. Kuna Spotify, kuna Castbox. My favorite na kuanga paya. Castbox ni pa, I recommend that 5-star. Nikutana master gani ingine Apple Podcast pia tuko ya pia wenye wani zo za podcast waneza neza just Google Shared Real Podcast na utatupata. Yeah, so guys, I'm recording at some ungodly hours, ndio sababu nilianzia na kusema that karibu shetani interrupt hii recording, lakini don't worry. Nimempiga shetani na mawe, tumempiga na mawe nime. Oh my god, tumempiga na mawe. Anyway. Hey, this is too much sauce. Anyway, so yeah. And this episode I want us to be a little bit more spiritual. I'm like not to tap the spiritual bit of ourselves. Okay, so like let us talk about tukisema the spiritual part. Tutaanzia the basic thing, yeah. We as humans, like kwa most religions, ukwe Christian, ukwe Muslim, ukwe Hindu, ukwe ama monk. Nona, utaku most wanasemanga human uko peke yako, like we are in three bits but in one. Uko in the soul, kuna the soul bit, kuna the spirit bit, na kuna the body bit. Neza ilinganisha na nini? For example, to relate more, tunasema like a soup, yeah. Take an example of a soup. Ukipika soup, maybe pale, oh, bale. Lambistic. So, ukichukua soup, uteka, maybe uteka tomato, uteka onion, uteka maji, uteka salt, unaona? But mwisho wa ile kitu itakuwa moja, but kwa hiyo kitu moja kuna those many spices in yulua uliaka. So hivyo ndio ina compressor human being body. So nikuwa nianze na joke. Haya, okay, it's never too late to tell a joke. Okay, so guys, chana ulizeni, what size of a pizza is the most spiritual? What size of a pizza is the most spiritual? Okay. Kumenye karibu vichwa zinalipuka. Let us save lives. Acha niwape hint. Small. Kuna size zipi za pizza. Kinua like a pizza. Kuna nuangazi kwa. Inao mini like. Ni how many sizes za pizza zinakuanga. Yeah, you got it. Medium. Hey, bado hata sizi ujashika medium. Nyo anasamanga Bible Christians. Hile mwenye sijini. Hile King Gani Saul alienda kukonsulta medium. Hati sizi bado ujashika. Ndu coach Dora the Explorer bana. Anyway, so. Yeah. That was the joke. So, anyway. let us take a break kidogo, tuende tu meditate, tukirudi tutarudi tukuwe in full nasema spiritual mode. I don't know, I guess, but yeah, enda pumzika kidogo, see Potter, rudi tena, then yeah, tuendelee. So what's up guys? Yeah, welcome to the second bit of the 19th episode of the She Hungry podcast. Yeah, pale IG, pale Twitter, IG, Twitter, Facebook. Tulitoka Facebook, tuliambiwa tokeni Facebook, manyani nyinyi. Facebook ni ya wazee. Tukasema sisi si wazee, sisi ni mavijana. Sisi ni mavijana, so tukaingia pale Instagram. Tukaingia Twitter. Yeah, naweza tupata at She Hungry podcast on Facebook, on Twitter. Yeah. So welcome to the second bit. Yeah, and we are tapping on the spiritual bit of us kama humans. In as much as tunataka ku deny, the more tuna deny the spiritual bit of us kama humans, the more unapata out in the society, mazi unashindwa we shame in the society. Shame, you call out shame, shame is quiet. You look for shame, you cannot find shame. You ask people, do you have shame? People say, no, I don't have shame. It's because tuna ignore the spiritual bit. And so, mimi kama Raymond, kamua nini, nijituke jukumu, la kufanya nini, kuokoa nini, the society. Yeah. Niweza ficha kama Marvel pale, yeah, Moro Captain, Captain America. Niweza miitwa Moro Captain. Kini Captain takuwa nikani meiba hiyo jini yake. But anyway, takuwa superhero tu. Okay, so, kuna samini questions kumi, kuna maswali kama ati after you die what happens. No, let me not answer that juu. Ukianza hiyo italeta contradictions mingi sana, itafanya nichanganyikiwa pia mimi mwenyewe. And the small knowledge yenye niko nayo yenye najua, which I want to ejaculate to you guys.
Allah! 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 Okay, no. Enough said.
So,
let's take a break.
When we say we have the spirit, we have the soul, and we have the body, which make up the human, tunamaanishaje? Kwani wanyama hawana hizo? Animals hukuanga na the body and the soul, hawana spirit. Basa hawana spirit. Okay, so kwani ni nini? So his spirit ya wanyawana, kwani ni nini? So spirit ni the breath of God yenye na towards Christians wenye tulisoma CRE na pia wenye tunasomanga Bible. So unaonanga like God. Also other religions I believe on aminingi. Pia I think Greeks. Like the God alifanya nini? Ali breathe in hewa. Kwa nini? Kwa nuskri nzetu, na hapo ndipo tukafanya nini? Tukavuta pumzi. Tukavuta pumzi. Unaona? Alafu tukapata live, tukapata live, kitu the moon ilidea, the moon akaya wrong, ina spell ka, unaona nikuna spell wrong, live, okay, so ya tukavuta pums, then tukapata uhai. So, tumelewa nini, spirit ni, like, ile breath ya Mungu. That is why Mungu akiamua atoe hiyo pumzi yake ndani yetu, what happens? Kuna ukata. Unaona? Kama kuna bucket iko hapo, unapiga shoti la Ronaldo, kuna ukata. Unaona? Yani you kick the bucket. That is what happens. Kifanya nini? When like God or whatever superior being of which, wahindu ita mungu wa waji. sio ng'ombe. Ano, sio ng'ombe. No wonder Elijah na Wahindi wasikizanangi. Oh, sorry, Elijah ni mse wangu wa Mutura. Sijaipata kuwa na client Mhindi. Mazoni, imagine bana. Unapita mahali unaona mtu ana roast the balls of your god. Hindus, forgive me for that. What if mazoni kipotea mnitafute park lads? Eza koko nikipinywa talk makende. Anyway, back. I don't know. Sijui. Naongelea hapa mambo spiritual na roast watu. It is very wrong. Kosa. Wafaa vibaya. So, tumeelewa the spirit beat ni nini, sindio? So, the soul sasa ni ile inaonyesha nini? Inaonyesha the physical needs, the desires, the emotion, the reactions yenye. Tunatuanga like ukifeel yani like kupenda, ukifeel generosity yani kindness, yani umeona ukijana amefanya ukacheka ukamuuliza pesa namba yako ni gani, kuweke kitu ushibe ukule ufurahie vile umenibamba unifurahie kama mimi, unaona kitu kama hiyo ama kitu kingine. Kitu kai ama pia kitu kama kuambia bishti yako asikize podcast, unaona, ama yani the telezeaje, I'm losing words, no, I cannot, siwezi poteza dem na ni lose words, no, I refuse that. So the soul shows the physical needs, desires and reactions, which sasa zinakuja zinaripusokitua. Kwa nini? Kwa mwili. Sasa kama unapata desires za last, unapata nini? Like unapata una ukiona dem au fikiri kitu ingine, unafikira tu ni sekete, unaona? Yeah. The soul is the like the natural life. It's a, we can say like it's the synonym for life and character. Plants and animals have it, but also the difference is that ours, depending on the different religions, for me as a Christian, for you, I think, soul inaendanga kwa Mungu, juu soul ya wanyama na plants haziendangi zikikufa, za binadamu ndio zinaendanga. Hivyo, I'm not wrong. Yeah, very correct. Kupitia nozara service, I'm sure percent. Yeah. So the soul is the natural life, and for me it's like a synonym for life and what and character. The soul. As I was there, I'm not so sure if melezea the soul. Okay, acha turudi kidogo to the spirit bit, yeah. Still sema like the spirit ni ile like the your god ama your alma. Kwa ma Greeks walikuwa na wanaitwa wale Zeus au manini wao, after ku breathe life, so akapata hiyo like the life of izoma gods ama sisi god wetu. So the spirit should take command of the soul. Why? Because the soul shows the physical needs. Like soul si yenye iko na like the full nini, unapaswa like to shape your soul. So how do you shape your soul? And remember, how you shape the soul will affect how it affect the body, it affect the spirit. For example, for a depressed soul, it might turn out to make someone turn out to be psychotic. Vimsa kitana kwe psycho, spirit yake leka kwe kisiki psycho, yani leka anze kwa kile kisiri kile hivyo anaenda na chukua watu anafungia kwa kimona. So spirit yake itakuwa nini? Itakuwa like corrupt. And umsaki kufa si like if una believing ina vitu za kuhauntu ama ghost nini nini, umsa atakuwa anatokea like akiwa na ile image yake mbaya. Ndio sababu unaonanga pia kwa movie ule msee mzuri akikufa like hata ghost yake ikitokea ni msee friend, unaona. But hey, ule mbaba mazee bolea yenye mkoa tu ikiingia kwa pichi kwa compound yake ya tu mnasahau. So yeah, let me go see some water, ni vile glasi kwa mbali sana, so nita pause kidogo stoke 1 second nisip maji nirudi. Yeah, turudi to the now the last bit niwelezee sasa the last bit sani about what. Mazee, nimekunywa maji fulani hapa nikaa imechotwa na bibi a lot, it's salty. So yeah, guys, welcome to the that bit. Yeah, the 19th episode. Hey, for real. Imagine kwani huyu msa amekawia. Nimeshuku ametoka mbali. Kwani ametoka Mombasa kuiendea bana. Anyway, so yeah, hii kitu nitawelezea progressive sasa. The last bit nataka tutoke hapa hivi by the time tunama. Kama kuna the second bit najua kuna msa amechanganyika, usishtuke. Don't worry. The that bit now nitakuelezea kila kitu na utaelewa. Haha, so mwili yangu iko hivi, so so shida imekujia hapa, so nikifanya hivi itache this shit about my life and this perspective maybe to a positive thing. Juu mi kitu nakwambia ni kitu nataka kusaidia positively, si not negatively. Juu nikiku impact positively papa inaweza kuja on my side, kandole yangu izimike. But luckily niliwasha kandole yako, so nitakuja nikwambie hey, manze kandole manze, kuna pepo kamekaa kazimika, so niwashi candle and the like the good person you are, utaniwashia kandole yangu na world ikwe bright, we shine bright like diamonds bana. So yeah, tumesema kuna the soul, the spirit and the body, and the three zote tatu ziko interconnected. Or if your spirit is corrupted, that means your soul is corrupted and your body itakuwa corrupted too. If your soul is good and happy, that means it positively affect your spirit and your body. So tutafanyaje ushajua tuko na the hizo beats. The second beat yenye nilikuwa naelezea more about the soul, the spirit and the body, it's iko na a lot of theological like work on it. Kama unataka kujua more, nione kando nitakuintroduce to my dad, anakuwa amefanya hizo studies za theological. Yeah, na ukija na kitu sijui ama atakulipisha, but we beba kitu bana. Ndiyo hiyo siku tukule nyama jo. Upia ya atachora kukwelezea vitu jo. Information is not free. Okay, so. So guys. In short, how can we like. Tunesa maji layman's language. How can we like nourish our soul? Ndiyo tuki nourish hii soul yetu. Like. Tusulisema soul ni yenye ina calm, ina kupe zile desires, zile emotions. So tutanowelishaji kitu ndio like my desires ikuwe fiti. Unaona, like my emotions, the emotions yenye zinatoka out of my body. Kumbuka pia Yesu kwa the Christians alisema the toxic thing, ile kitu mbaya yenye utajajua na si yenye unaingisha kwa mwili, ile yenye inato what gets out of the body. Okay, so kama your soul ina come in a emit out negative things, it affect the spirit, it affect the body, which means kwenye wanaamini siku ya kiyama, the Muslims brothers abrakash ha akbudu hai ha wana watu wangeva dono watu wa Garissa bethe mulioni hii clip ya dole akitolewa akitolewa suruali makosa heshima. Naambia shame, we are looking for shame, we are not finding shame bwana. Anyway, siwezi ambia dola hizo juu don, sijama alideserve ama hapa alideserve shame yake. Anyway, how can we nourish our soul ndio tukuwe na nini? One of the things ni tukule poa, like the food that you unakula. Wacha ni kupe example, huwezi kula junk food no expect kukuwa happy person, na utakuja utanona utakuwa obese, na uyono ukikuwa obese ita mess up you psychologically, utakushinanga umejamjam. Angalia watu wanono wengi ushindanga wako na mamoods, unaona, like outa live healthy, unaona. So eat good food. By good food namaanishaji food from the soil, like kula food mazima kutoka kwa soil. Kikula food kutoka kwa soil ina connect, una connect na the earth. Yeah, pass, I guess. No, not so sure. Roach effect. Second thing you need to find ni maybe do a healthy porridge. Ni porridge ama forage, I don't know. Like, take some time to learn or some time to let go emotionally, spiritually, and physically to the things that no longer hold value to you. For example, clothes. Maybe you have a stack of clothes you have not worn for like maybe a year, or maybe azikubambi tena. Someone unaziweka kwa suitcase tatu zenye zinajaza tu hapo closet yako mzima. Unaweza enda hapo nje mamuri fulani street kids ama ni fulani upeleke cha just anywhere tu. Kuna so many charity organizations upea piano baki na zile ndogo zile baki. Kuna story nilikuwa nasomea manu ni chandari, like this guy just I don't know 5 suits of which he has money so he can afford good quality suits and zimpeleka several months zenye kana zinachapa na give out ananua zingine. Which is a good thing. Unaona hapa tu mse ile fana statement, you can see he's a happy guy. That thing we can do is learn to breathe pia. Hey, juu. The basic thing, manzi, the thing you na realize, the basic things that we ignore ama tumekuja kutake for granted hata zikakuwa like not the obvious things no more. Nizo zina like to nourish ile kitu yenye ukiambuko like that. It's that simple, like breathing. Like, okay, kusema uko breathing ni aje, like breathe with your stomach. Hii leo nitakuwa mwalimu wenyewe. teacher. Bae namfuate leo ngoma inasema but my dem, inasema boy. Ndumi nakuja kukupea. And then come boy. Bethe, quick questions. What's your take on the LGBTQ since tuko Pride Month? Mi niko against wao. Talk makende wao. Pure kabisa. Okay, so just breathe. Learn ku breathe. Ku breathe with your stomach unaweza breathe aje, like inhale through your nose and out through your mouth. Allow your belly to expand, like uki breathe your belly, like your stomach, yani jaza kani kujaza hewa ama nikufanya nini sijui, like usistrain, usikaze tumbo niko unataka kukaushia mtu. Kwa rama tuko nono tulikunenda unakaushia mtu nikaushia tano. Mazee niligoma moja nikataka maji. And then hold your breath for like 2 to 3 seconds. Yeah, and repeat the process. Also, another way unaweza nourish your soul is spend time with Mother Nature, man. Ways that you unaweza spend Mother Nature ni kama sunbathe, gardening, outdoor activities, summer sports, kama bike riding hivi. My rich kid wanashindwa sisi atukua activities zenyu. Okay, unaweza enda wildlife watching. Another way ni spend time with wasi wako na good vibes. Ukirealize bedhi ukispend time with people you are depressed. Hey Buddha, hey, you will be the sixth depressed negro. So, man, avoid those people. When you wako na mavibe, nana, avoid these people. Another thing, learn to meditate. It's not a one-day process and you touch kayote, but with time, which I could meditate by the said ya sana if umesikizile story ya mkurugenzi ya ile wale watu of the football coach mwenye alikuwa like a monk, then alikuwa na watu wakashikiwa kwa flood bla 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 yeah, mwana vile kulienda like mwanzo wali survive for days na wali saidwa na kwa hiyo wakuwa trap kwa wako kanini kubreathe, hewa iko dogo na wakulu walisaidiwa na kumeditate juu na slow down your organs. Na umorealize that ukuwa ina hali, ama ukifanya vitu ina hali hata uwezangi kufikiria poa, na ndio sababu zinakujanga zinakuwa shodi. But ukifanya tu vitu most most pole pole bila pressure, manzi hata kakitu tu kanatokeanga. Unaonanga hata mtu akidescribe kademu kaka, yani karembo akisema, ile kabe umbo, unaona una describing kitu yani most most, unaona if una get. Yeah, another thing ni read books, some of the Quran, some of the Bible, some of philosophy, we think umeza ulimi some of philosophical books, motivational books. Yeah, so anyone you acknowledge the soul. Okay, tumebakisha mbili, the spirit and the body. Okay, so samuzi denyele za nyolish your spirit, which itakusaidia the soul and the body zikuwe fiti ni kagani. Talk to yourself. Zazingine kuwa kuna jiongelesha bana. Like, but usijiongelesha ile loud sana utachoma. Yeah, like kuna jiongelesha tu like, zazingine ukipika pala ama ukua solo, ukifanya fanya just some chores. You talk to your spirit, write things down. You can take things down to communicate to your spirit. Hello, yourself to change life. Vile ulikuwa mtoi, vile ulikuwa teenager, si vile uko ukuwa young adult. Vile ulikuwa young adult, si vile uko ukuwa uko adult. Unaona, vile uko unmarried negro, si vile utakuwa. Like, kuna change and allow yourself kukua part of the change in your life. Allow yourself to change with the change, bana. See, sikuwa mgumu, nika sijui nini, nika matope, makauka ya, like, kuwa tu legit. Sikuwa kama mayai. Mzee, my dad wana niambia, sikuwa kama mayai, sikuwa fragile sana. The other thing ni clear the clutter. What I'm trying to insinuate or what I'm trying to mean it by saying that clear the clutter is stop getting caught up in the expectations of other people, maze. Avoid dio, maze, bana. It na mess up your spirit sana. Yeah, and the body, let me say, like, nourish your body ni fanya tizi exercise. Imwili yetu, bana. They like the body. Oh, skwele, their body ni like the body is the physical thing, eh? Hii mwili yenye sasa unaguza, unaona, ndio sasa the body sana, zile disease unapatanga, then unapata like umepata last, alafu hii last sasa inapata unaanza kujikuna kuna, unaona, ama macho inawasha juu kwa na last, unaona, ndio inaitwa nini, your soul beat, unaona. Then so ukipata ile last sasa, alafu unakuwa kiho. So your spirit is that of a prostitute, unaona? And the spirit of a prostitute ni kufanyaje? Kuwanda wanda. Kuwanda wanda hapa hivi hapa na pale tu minetha. Spirits inataka kulala kala na minetha. Spirits. Yeah. So kuna rich body yako utafanyaje? Fanya tizi, ingia pale gym wanaume. Inua machuma pale kidogo. Weekend uneza inua pale dumping. PG. You are a listener, kizungu bana. Hey, another thing, kutunza mwili yako ni food. Kula food poa. Kunywa maji. In fact, jua hiyo, kama unasikiza hii episode hadi saizi, kunywa maji. Yeah, let's continue. Save your kidneys. Exercise your brain by kusoma, kumeditate, kucheza, play games, exercise. Yeah, and that's it, guys. Manze on the episode yetu ya the soul. Like, tunaweza itaje, like, discovering yourself. Yeah, like, in thy discovering thyself. Yeah. What else, man? Nimejifunza vitu mingi. Wow. Sasa itakuwa nje. Yeah. Till next time. Adios. And repeat tena kwa IG, kwa Twitter, Spotify, Anchor, Castbox. Yeah. Tuchange these world, manze. Tusaidia manze watu tujuu. Currently manze atuwezi sema. Angalia tu environment bana. Mtu unatoka hapa hivi like we tuna lita like tau iko so dirty, like dump size ziko vile tu the world zizi tunaona iko rotten, iko just it's a reflection of chi kondani yetu is a society, na society ni sisi binadamu, sisi humans. But who is mother nature? Mother nature atakuja kutufieka vibaya sana. Anyway, till next time, and say, guys, I hope you enjoyed that episode. I hope it was spiritual enough. Yeah, I hope I was also what? I don't know. I just hope, yeah. Just hope. But it is the hope that kills. Till next time, adios, muchachos. Peace.